say.
Smack magic.
Chapwa.
Good morning, afternoon, evening, idiots, and I'm gonna do it. Kani ganya mati.
Jazzy boy.
Jinda munguru. Jinda munguru, chikuru ni weekend. Koma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujekulifia loko. Ujekulifia loko.
Kamane nilipe, sina funo ane kachimpwena. Na step wima chenja kamane kakangena. Apo nishibaya ndine na shindiriza na kaunga. Barwanda siba nyanganya wa maunga. Yazi bwelela ya mushe machiki. Ye ya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sala basin. Hey life in fire, ngolefu anji soko, you know what I mean.
Chinda munguru chikuru ni weekend. Koma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujekulifia loko. Ujekulifia loko.
Chache dry clean. Injini idira kuma 18. City kuma na rapid ticheza. The night is still young. Ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fupungi sama gero ndi 7 yaba. Pata paka night kali noda. Tanti zeto kamu club. Tivao na bakuma oda. Kugona tizi no uka tizi. Jikambo utila tima kalako busy. Hey life in fire, so ni kapwela, I hope it's tika please.
Chinda munguru chikuru ni weekend. Koma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujekulifia loko. Ujekulifia loko.
Chidira, dusha mushe na chidira, uko muri mushe na chidira, inji se na chidira, mushe na chidira, dusha mushe na chidira, uko muri mushe na chidira, kuna ise finger na chidira.
Koma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ujekulifia loko. Ujekulifia loko.
Swag we in the beauty. Mr. Samo Musada. Fashion is a god.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the DMB. Shoney Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.